ngisekho mawusemncane vuka uphinde futhi hayi khona le yare yawukhona salomunyane tsireza gara alefu isayiti nxeba le ndoda lihleko mawusemncane vuka uphinde futhi hayi khona le yare yawukhona salomunyane tsireza gara
When I feel, 'cause I live on.